Korontiyan ko en arandewol surawol jowego o to goddo modo wulloito goddo tokkudo yesu na dun shemtini dun o wulloyomo to be tokka yesu na e hani o wulloyomo to tokkube yesu on anda nyalde go o yimbe alla gadana e duniyaru kita to dum onon gadanta duniyaru kita gam dume on bawata gadano yimbe kita do shaddum pamarum on anda en gadanay malaika en kita to dum non on bawai shiryo tiron shiya famfam tirki hakunde yimbe gam non to on godi shiya famfam tirki gam dume jaro ton dum to yimbe be tokkube yesu koshina be goddum mi wi unon gam mi semtina on joni wala kogo oto der modon godudo famu bawaido sirio tira kolibe yesu amma kolido yesu wulloyo kolido yesu ha yeso be kolaki yesu wullo tirki hakkunde modon dun shemtini dun na dun buri munyon to yimbe gadani on ko woda na dun buri munyon to dum yoyri on dun jabani on ko godudon amma onon iko e modon ha on gadana wobbe tokkube yesu ko woda on joyirabe on jabanabe ko be ngodi on anda gadobe ko woda nattata laamu alla to on jabu dum majjina on gadobe jenu ko ibe ngodi tegal ko be ngala tegal e mauni nobe gunkiji e gadobe ludu e wuibe e godube suno shede e jarobe e metobe kalluka do wobbe e wuibe tetobe be fuube nattata laamu alla ndenno no wobbe modon bai amma joni dum loti hakke modon on gartirama yimbe alla on gartirama adili en barka yesu almasihu jomirawo meden iruhu alla wobbe modon bi ai dum jabi mi wada kodume amma imi wi on na kodume nafanta en dum jabi mi wada kodume amma mi wartata mashudo kodume don ma wobbe modon bi ai du wadi nyamdu gam redu non ma du wadi redu gam nyamdu amma sharal iwara ngel alla wartirta fudi dum koko nafi bandu wada ka gam jenu amma du wada gam jomirawo nden jomirawo jeyndu alla ummini yesu jomirawo meden daga maide enen ma o umminai en daga maide barka baude mako on anda balli modum dun jokkode bandu almasihu to mi hoshe bandu almasihu mi hautandu i bandu karu wajo sam mi wadata non on anda fu kautudo bandu i karu wajo be ngarti bandu go o won don gam no ayare wi'i kambe dido be ngarta bandu go o amma fu shumpo tirowo i jomirawo kanko i jomirawo be ngarti go o ngoddite waduki jenu ko dume hakke dum neddo wadata dum memata bandu makko amma gado jenu i wonna bandu mudum on anda balli modom du wuroto ruhu alla jodoto alla hokki on dum dum jodo der modon na onon jeyi ko e modon alla hokki biddo mudum gam o wartira on be makko gam non mauninire alla i balli modon